hamya ko bikwiye
hano krisi sinshora kukuramya nuko bikwiriye
maze ningerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri
ningerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri hano krisi
hano krisi sinshora kukuramya nuko bikwiriye
Nashoborane kuvuga iby'urukundo rwawe Nkiri muri isi yuzuye inzangano
Nashoborane kuvuga iby'imbabazi zawe Nkiri muri isi itarakubabariye
Nashoborane kuvuga ibyo kwera kwawe